zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah, yeah. Ana sauti kaya mora, pesa zote anaweza pora. Mwenye siri ya Zanzibar, kwenye upepo karafu. Shingo yake ya upanga, nywele za kisinga singa. Hana simba, hana yanga, yani hatuna upinzani, wala hatuna papara, mambo sawa sawa. Kiuno chake dondola, fundi waku ni paraha. Wasiniulize, eti aliyomo yamo, yamo, yamo. You are beautiful.
Taratibu nikupe mabusu Thomas Kifua paka kone chuchu chocolate kala moyo wangu shaute kanyara na ulivo noga kama kibamba.
You are so so cute, tumekaza budi, tumetoka mbali enzi za ukuto, pambe wote chali jia wongo fupi, mtoto laini uneza sema uvunje tabi skuti. Nyesho napawashwa baby nitakukuna, kiuno flani matata zungusha kwa nyuma, mzuka flani napata kana kutafuna, kana kaka kukupanda wakati nisha kuvuna. Ukintazama, nika kutizama, haipiti sekundi, tumesha shikana. Kukukuru kakara, tunavo kimizana, kabla kushika kukushona na kuchana, chana.
Fundi waku ni paraha, wasiniulize, eti aliyomo yamo, yamo, yamo. You are beautiful.
Flani matata zungusha kwa nyuma, tuka flani napata kana kutafuna, kana taka kukupanda wakati nisha kukuna.
Moja Moja Records.